sign up back again. Watoto warembo kama wewe ifai kuwa acha kizani inafaida gani kwache hani ende kwa hao mahaya wani the one and only keep it up. You are my valentine, me and you was born to shine. You are my natural color, my TVD queen, una shine tu hata kwa bikini. Yeah, my shadow baro wapige chini hawana jipya zaidi ya chuki wanabongea pamba watoto kishamba wote waone kama mananga.
Moja haikai, mbili nanga tata. Yote tisa, taku ganda ganda msache. Moja haikai, mbili nanga tata. Yote tisa, taku ganda ganda msache. Moja haikai, mbili nanga tata. Yote tisa, taku ganda ganda msache.
Nyonga mama inuka juu, twende chini kati kidogo. Ha, unafanya napata mshtuko wa moyo. Nipe yote ni furai, nipe mama idhora ondoa kaba. Yeah, my apple, ndipo napenda wepo. Na nikosha na idho puto, zaidi yako hakunaga. The way you move unapendaga. Chiri na mimi upate utama, raha tere mashami shami. Twende bahari ya la, nikupe mahaba udatu na mimi ubaki na mimi. Come on.
Moja haikai, mili nanga tata. Yota tisa, taku ganda ganda msache. Moja haikai, mili nanga tata. Yota tisa, taku ganda ganda msache.
Usije fula macho baby. Nitazame kwa ilo jicho la upenzo.
Ha, ni tabu na la binadamu. Tumeumbiwa kutetereka ni kawaida kwa binadamu. Kwangu mwongeza nidhamu, nikupereke nyumbani. Malaika wangu aka my angel. Pako natoa heshima, kukuwache ni zaidi ya ndoto. Niko kiwewe cha baa, nisipo kutia machoni zaidi ya wiki na paga wa. I will never forget mami, mababita vimu nani paga nikiwa na wewe faragani.
Yeah, it's our time now to keep that second fin chita. You know what it is, your leader. That is scrapping number one, eh?
It's a shiny boy, classic. Moja haikai. Yote tisa,